more music at NigerHighlife.com.
Onye mụrụ m n'anya mụ nwa nna mụ na nna mụ otu. Ghana.